Mukama wange
Mukama
kakano sibula omuddu w'emirembe
Mukama
ng'ekigambo kyo bwe kyali kubanga amaaso gange galabye
Mukama
obulokozi bwo bwateekateeka
Mukama
mu maaso g'abantu bona okuba omusana
musana
ogw'okumulisa amawanga
musana
n'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isirayiri ekitiibwa kibeeri kitaffe
kitiibwa
n'ebyomwana
kitiibwa
n'ebyomwoyo omuto nga bwe kyalulubereye
kitiibwa
bwe kirime kaakano
kitiibwa
bwe kiriba
kitiibwa
emirembe ne mirembe 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 amina
kubanga mutegeere ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwammwe obwavu bwe bulyoke bubagaggawaze mmwe kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo era laba waaliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simyoni omuntu oyo yali mutuukirivu era atya Katonda ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri era omwoyo omutukuvu yali ku ye olwo yabikkulirwa omwoyo omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama n'ajjira mu mwoyo mu yeekaalu abakadde be baayingiza omwana Yesu okumukola nga bw'eri empisa y'amateeka awo ye n'amukwata mu mikono gye ne yeebaza Katonda n'agamba nti Mukama wange kaakano siibula omuddu w'emirembe ng'ekigambo kyo bwe kyali kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna okuba omusana ogw'okumulisa amawanga n'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isirayiri
Mukama wange
Mukama
kaakano siibula omuddu w'emirembe
Mukama
ng'ekigambo kyo bwe kyali kubanga amaaso gange galabye
Mukama
obulokozi bwo bwateekateeka
Mukama
mu maaso g'abantu bona okuba omusana
musana
ogw'okumulisa amawanga
musana
n'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isirayiri ekitiibwa kibeeri kitaffe
kitiibwa
n'ebyomwana
kitiibwa
n'ebyomwoyo omutukuvu nga bwe kyalulubereye
kitiibwa
bwe kirine kaakano
kitiibwa
bwe kiriba
kitiibwa
emirembe ne mirembe mirembe mirembe